Panne beccio no chemicali nice. Fine African diva, wa janga chuya gamu banga chonye senkuma. Mukasera katono dalum chima no guwangu na. Ora kutumola kutine manya, chola mumchuziza. Ziyali chachewa chuya guagala, chusize gejeje mpulira na vikachirale. Kankwagaze fucho, kujulire mpombo tiri kutiliza. Kuwe love combos, valentine special sizi pekiliza. Bwemba nchoge jeruka katona zewe njogela chukiriza. Noba sucha na jencha, denjo kankusombera. Uze na choge te, mazima wenjogela chukiriza. Bera sucha na jencha, denjo kankusombera. Watemu, baby chok watemu. Buba ngozi gademu, necha tubidemu. Kumachowa tumbi, kumachowa tumbi, tuemisa. Nanine kalila fumbi, kalila fumbi ajabeza. Simu wabanja zikako, wachidole yoma na jikagira. Sijina gauza misango, nomtima kwange kwa buba. Kankwa gaze fucho, kujulide mpombo, tredi kukiliza. Kuwe love combos, valentine special sizi kekiliza. Bwemba nchoge jeruka katona zewe njogela chukiriza. Nyoba sucha na jencha, nendo kankusombera. Uzenga nchoge te, mazima wenjogela chukiriza. Mbera sucha na jencha, nendo kankusombera. Watemu, baby chok watemu. Boba ngozi gademu, necha tubidemu. Simu wabanja zikako, wachidole yoma na jikagira. Sijina gauza misango, nomtima kwange kwa buba. Kankwa gaze fucho, kujulide mpombo, tredi kutiliza. Kuwe love combos, valentine special sizi kekiriza. Bwemba nchoge jeruka katona zewe njogela chukiriza. Nyoba sucha na jencha, nendo kankusombera. Chogete, mazima wenjogela chukiza. Mbera sucha na jencha, nendo kankusombera. Chukwatemu, baby chukwatemu. Buba ngozi gademu, necha tubidemu.